It's hybrid on the beats.
Bitch on a bonga, Swag City tumekuja kutekova. Wenye choche tunafanya vitu wronga, skazi mepona, hopes wamekonda. Like a bitch on a bonga, Swag City tumekuja kutekova. Wenye choche tunafanya vitu wronga, skazi mepona, hopes wamekonda. Bubu game tuwezi banja, tuwezi tunakanga. Umetoka shule juzi basi tunakuvutisha ganja. I don't chase customers, hivyo ndo muwapanga. F-Love Messi nilimfanya baby mama. Once again niko frontline. Ukitaka beef na kufinya not nice. Body T lakini napenda radish. Mbogi na maganji, jake na magari. Siko fetish, biggest fear ni kushikwa na ukedi. For the game dajishikia ki Bentley, Benzo na wasupa wawili makeki. So ni kompe, number one toshe. Wenye matiti buda selipura na ndole. Kama ni ex, ngoza sini tole, 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 tole. Like a bitch wana bonga, Swag City tumekuja kutekova. Wenye choche tunafanya vitu wronga, skazi mepona, hopes wamekonda. Like a bitch wana bonga, Swag City tumekuja kutekova. Wenye choche tunafanya vitu wronga, skazi mepona, hopes wamekonda.
Yo, kona ngoa di kwa veins, kwa veins. Now the teto farm, karo man reins. Ukuwa razi wa shatens, ujinge so common na menza kulose sense. Walisikia niko high school wakadhani mini minor. Hesabu zao mindo na letaga minors. Nanga deni na shukunza liwa na mchina. Tulianza ku rhyme, ever since rhyma. Aliba dadu kinekea timer. Design mina rolls, deni netaji designer. Nilisema si changanyi na vagina. Don't waste a dime, kingdom kidim dimer. Young and old, cause it tuta to find us. Siwezi mind, bora mama kona finance. Handsome and fresh and oops, I'm getting finer. Sijali sura we bora tukona finance.
Like a bitch wana bonga, Swag City tumekuja kutekova. Wenye choche tunafanya vitu wronga, skazi mepona, hopes wamekonda. Like a bitch wana bonga, Swag City tumekuja kutekova. Wenye choche tunafanya vitu wronga, skazi mepona, hopes wamekonda.
Like a bitch wana bonga, Swag City tumekuja kutekova. Wenye choche tunafanya vitu wronga, skazi mepona, hopes wamekonda. Bicho na bonga, Smog City tumekuja kutekova. Venye chete tunafanya fitu wrong, askazi mepona, opso mepona.